Jaumbe Records.
Seni Flavor. Baby, huko fire, popote tu mimi na recover. Oh, 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 yani kama chatu vire, niweze mazima. Menifanya minilewe, isho bigi bigi, siwezi simama. Oh, 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 yeah, yeah. Mara jicho la kulegeza, hoita bani. Shepu sio ya kichina, basi twende chumbani. Yani my daddy, yani chumbani. Mina wewe tu. Wazushi wale wanafiki, uambie hatushikiki raya.